sawe liemu eakaungezi musibye mtia yubana fabatu uliriza ganoge maulide kusibye SFM yobu jaja ze Joshua Msasi zinsubuga ministre chukula chaba atuwe wanja gide ministre vyobula mune yebye njikiriza okwangu iliza koko julidi seteke lirambike kuza yabana area ale childhood care and education area isidul chikula ba minister Ministro wechukula chabatu Betty Amongi akami nti uchukula wa minister cabinet lwaisi zeteke likuata kukuza nienda bidida yabana wabula ministro vyo wula mune yebye njigiriza zicha inebyo kujuzamu no kutanya binji uleteke liolitandiko kukula Minister Amongi asinzide kuprotea hotel mukampala mulukunga nulaba kugwa bakwati wake nsonga zabana mwebasinka ni doku kubaga nyebido ozo kufujirizi wa government kubana batasuka miaka mukaga na agama nti singa buli kitongole kituukiriza obuvunaanyizibwa bwakyo omwana wa Uganda wencha wa kutasibwa eteke lya isidwa ba minister liragira ministry byenjigirizo okulambika ebisomesebwa mu masomero gabato aga nasare okugereka ebisale bya masomero ako esawa abaana zibaina okutwalibwako ku masomero n'okuvaayo okuddeeka wamu n'okulambika ebibonerezo eri abaana amenya ebiragiro ebyo Mwombera yemu ministro yebyobulamu yalagiddwa okulungamya ku ngeri abaana gye balina okukuzibwamu okugemebwa n'okujjanjabwa endwadde ezibasumbuwa ku myaka egyo.
A framework that because when a curriculum is developed by Ministry of Education for pre-primary care, then they will know the workload that is required in a certain Lancet facility. So then the fees and the hours will be guided in terms of aspect of what you're supposed to care for the children and how much you're supposed to charge for those cares. So once a guideline and curriculum is developed, it is easy because school fees, if we leave it to profit, and yet we know that this is the cornerstone, the foundation of everything. And today we are talking about foundation of human capital. If we do not regulate, then so many people will not afford and will not be able to benefit from that.
Okukubaganya ebirowoozo kuno kwateekeddwa ministry ekikula ky'abantu omukago ogutaba ebitongole ne kampuni ezikola ku baana ogwa Alias County Uganda wamu n'aba S Police Research Institute abanoonyereza ku mateeka ag'enjawulo mu ggwanga Emmanuel Mulondo senkulu w'ekitongole kya Alias Uganda era omutandisi w'ettendekero lya Crado Child Care Facility agambye nti etteeka lino lya kuyamba nnyo mu kulambika enkuza y'abaana
omwana nga tewali rules omuntu bw'aba ayagala kusigala n'omwana for 3 days asigala naye waina okubeerawo some laws kiki ky'okola n'omwana what is it ky'ogamba omwana ogenda mu some centers n'osanga ng'abaana they are being mistreated ng'abalabirira bubi naye now with this law kiba kitegeeza nti buli omu alina w'atandikira waliwo average waliwo standard waliwo wetutandikira nti omwana bw'ajja bw'oki bw'omulabirira bw'oki bw'olina okumukola naye olina okumunaaza emirundi emeka olina okumuyigiriza biki bw'aba ali mu senta yo kiki ky'okola n'omwana oyo
Dr. Jacqueline alinaitwa akulira ekitongole ekinoonyereza kya S Police Research Institute agamye nti okunoonyereza kulaze nti enkuza embi y'abaana ezingiramu n'obutabaliisa bulungi era kyekivuddeko abaana bangi okukonziba
For example, if you look at the low birth weight rates, for example, or even the malnutrition, the stunting, all those things contribute to how fast and how well the brain develops. So if a child is hungry, their brain is not going to develop. If a child is stunted, then by the time the physical body is stunted, then you know the brain, which we can't see, is also stunted.
Dr. Amisi Mugenda wala okuva mu kitongole ekiteekerateekera eggwanga ekya National Planning Authority ne Sean Powers okuva mu banka y'ensi yonna bategeezezza nti gavumenti yesaana okwongera ku ssente zeeteeka mu byobulamu naddala ebikwata ku nkuza y'abaana. Poliisi etandise okunoonyereza ku muliro na bambula ogwakutte amaka e Namulanda ku lw'Entebbe.